Exclusive to Zambian Bluetooth Pro.
Westside Music Blog.
Like a snail on its hand, running a shady. Yeah. Whoa.
Awakuchalo wakucha.
He's like a good
one. When
you're boring, baby. You're only good that you wear. When you're boring, baby. You're only good that you wear.
Kukushwela anipumina itombole Kiri latoleli sinami okole Ni Christian, one Zambi, one nation Ni love uyalu na baitamba ni financial I've received your SMS requests You are the one whom I trust Kuvanyaza kifona foni tokwa Kana kemuli mbukie na paki yaka
You are boring it, baby You are what you want that you wear You are boring it, baby You are what you want that you wear
I'm going to go to the house. Chwale utwa ni kutolo kele darling Auzivize ni mboni kuwe na darling Bakusie zifela kupanga kawe ni chili Kuya kwa maani mwuni laki
Abakucha
wakucha
Agacha Uwe uri boring baby Uwe uri kota iwe Sinika kusia iwe Uwe uri kota iwe Sinika kusia iwe Uwe uri kota iwe Pasa chozula chikondi, chikondi, chikondi Ndiwe ni malota iwe,
kutulo
ni malota
iwe Yeah, yeah, mushihari ko sio na kupula Ifitabu siu kwa musio na kulola Kwa uliteni ya ni pumina shaina Kono kwa usio ni masipula ni saina Ngeli lato ni pilu ni vile Nina mwari lato kiwene ni latine
Uwe uri boring baby Uwe uri kota iwe
Wani zambi wani nation
Uwe uri boring baby Uwe uri kota iwe Sinika kusia iwe
Yeah, abakuchalo bakucha. Yes, kufoka landanya Wateka panda na kubona Apo bukei kutichuan fuu Tima ninjas gang
Downloaded from Westside Music
Blog.com Agacha.